DY. Hey, yo, Kongi.
Yaja, bro.
Kongi nga tumanyalo pin ko da. Nataka mic moja itabidi umeti. Nataka stage moja itabidi umeti. Nataka daka moja itabidi umeti. Utajua nimera kutoka aliti. Nilianza rap solo sai cheki nina team. Nafanya rap solo utadhani ita team. Honge ngato mwanyalo PM koda. PM koda. Honge ngato mwanyalo hold me back. You can hold me back. Honge ngato mwanyalo hold me back. You can hold me back. Honge ngato mwanyalo hold me back. You can hold me back.
Okay, you can hold me back. Nina hizi bae, let's check it. Back to back, niki kam kama Drake yani. Back to back, huko mledi noza lewa endra. Back to back, mina run kubwa, mini bam kubwa. One spoon, mini pan kubwa. Woni ile umba dogo, mini ile kubwa. Nina vaz mingi kwa ubongo, niki waka wana kufa. Waki kufa na wazika, mina move 3 times. Haya kama Ferrari, niki fika ring na wa mada kuna referee. Niki fika ben na wa manga, nimepewa free. Sulitowa free, nika pewa free. Hini rap mina deep nigga.
I seek to be the founder of the new world order. Na anza pole pole to the whole world take over. Na invade kwa mind yako ni kama mini virus. Na fly kwa system yako ku affect the rest of us. Cause kwenye road sita walk on though. Nita vani cross over with the other path too. No mi ufanya na switch up na switch down na flip around. Kila time I just keep talking with your mind. Na ukisoma lyrics to this utadhania make sense. Shout out the hell in this, but in the abstract, it goes to no meaning for me. And nothing to ya all, that's what I mean to be. Na jua years to come, muta seek the reason for this. Na muta why, but a very good reason for this. But never trace, it was never contest. Just another load off my chest. Nataka mic moja itabidi umeti. Nataka stage moja itabidi umeti. Nataka daka moja itabidi umeti. Utajua nimera putoka ali team. Nilianza rap solo sai cheki nina team. Nafanya rap solo utadhani ita team. Honge ngato mwanyalo PM koda. PM koda. Honge ngato mwanyalo hold me back. You can hold me back. Honge ngato mwanyalo hold me back. You can hold me back. Honge ngato mwanyalo hold me back. You can hold me back.
Yo, you can't hold me back. Na kama unajaribu nigga then good luck. Them is money, so siwezi taka kuwest na we. Kwa life yangu I'm the boss, you don't have any say. Nimeka underground siku mingi. Paka na shuku sahi nimeshika kutu. Future yangu hata haijafika nusu. Endelea kubonga wona dhani unaniweza. Bali nimetoka buda wontaka kujua. Nimetoka place moja huko mbale. Uneza itayani mji wa Kitale. Industry nitapenya hadi ndani. Ukinivutia koti na kuachia hadi shati. Hasoli yangu ndo inafanya ubonge dati. Kunihusu lakini misijali. Ndo mana wase kama nyinyi niliwasare. All of a sudden nataka neche history mpaka mwanze. Kuni study atina bonga shit na keja yangu ni ya mabate. Uliza swale Jefo kama Alisha Mari. Si hip hop juu haonekani. But still niko busy nikisaka hii male. Uliza TY na kozi juu kutu hold back sisi. Naona hiyo haiwezekani.